Kipiga mwanangu tunapitisha Tina kwenye mtambo mwanangu we unatisha Kama unapiga piga piga we datisha piga
Vibe pandisha, machi zipandisha, vibe pandisha, machi zipandisha, vibe pandisha, machi zipandisha,